Yani bado sijasikia vigelegele. Sasa hii ndo wimbo wenyewe. Yani tunatrenda. Vigelegele. Twende na you want to So we sing it like this. Masera wanaimba hallelujah. Makerubi wanasema wastahili. Masera wanaimba hallelujah.
Wanna
Nixon.